sofia ne donse njagalo nsonyiwe watebogede tende mwavuga mbisikusanira tende na mulimba nze omuyaye yatesigwa kimaje basunzi batesi tobesigamba bagala kutawula nze songa nakulabula nga nakakufuna itoseka nabo nkusabo bewale abaduyi tobasembeza batukulabula olaba baseka nolowooza nti besigwa ate nga mukukyuka nawe olovaalwa obetusiza mu kiti ngambasi webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira komawo kabiite switileide ogenda ogendi mbisibwa bubi nnyo kuva lwe wagenda bene bifaananyi mu mpewo ennyingi tebimalako osabye onsonyiwe kiba nogune ogyetuddeeka bwe bangi basobya mu nsi nno ne beetonda mukwano gwange sooka weetonde mama wange naawe weetonde gwe viiki gy'oli naawe weetonde mayiso waabwe naawe weetonde gwe mbanga nasobya neetonze nziriramu bangi boogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira gwe mbanga nasobya neetonze nziriramu bangi boogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira
yokedanga ntino luliba lumuta wanikenga ngenda ne safari no nyama nendete kayate kumaunga wechanga aba basajja bakusigula eyo kimanye koneyo luliba lumolo baduke anti mwabuyo mwategete kyolinga nange sikyayagala
webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira webbanga nasobya netonze nziriramu bagibogedde nti ndi mwavuba mbisikusanira